atabita yaru umuntu umutima wagutse ndubupfura yubaha imana mukunda abantu imico myiza rugero rwacu nari muto nyamara nkabona byinshi namenye ko umurage wangu Gatika miri chivi gomucho Mama tabita we warakoze Mama tabita watubere yungrujero Murage urukundo we warakoze Mama tabita Mama tabita we warakoze shoje nishwe ninyota mama tabita ransangara nyundura yambika imfubyi agaburira inshike imfungwa zitoza kuzinukwa ibya yunga imiryango abibituze imfakare n'indushya zo muri ntara